Pata DJ mixes mpya kila siku kutoka mdundo.com.
Lakini tunda lolote kaka enu hajapewa, kunitetea la muda wote na joa wajazia lakini tunda lolote kaka yenu hajapewa. Mutaridhia mfike kama muno jifanyia mkiwa na mwana wa kike alona hikadhia. Mutaridhia mfike kama muno jifanyia.
Nasiru ila hijalia wanusuru te wasoza.
Wow.